Zemalas.com is the answer.
Dina kumana naye analizeka tawi kumapita tikumachesa pangono pangono tikutsiwana palibe amatsiwa tizafika pano maiwe nina pesa mzanga tenje la chikondi kinakwe amo unandipasa mtima wako ndisunge chikulu bilio na pesa maineo lilo wantu haya mba kutsiwa hakuona chikondi changa paiweo hakuti iwe ndine ndifeo siana koma za chikondi changa
sama tiwa.
Lero madiponye la minga Kalidwe la nula ntundu wanji Nifuseka wa mumava banji Matenga so ipazonse Kufindiki la chikondi tatu Nkumati ndifosi ana Za chikondi changa
is the answer.